Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ayezo thanda zingxolile, zingxakile. Hey, hey, yeah. Ngxakekile nami. Kumanje angisafuni lutho ngothando. Anyabonga kwezothando. See you too. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo.
Ngiyabonga kwezothando. Thando zingdlulile, zingdidile futhi zingxakile. Ingakhumbona ngixakekile, awumina ngididekile. How come angishiya kodwa enhlizweni yami ebalulekile. Isithando sami singishiyile, ulavi wami ungithathelile. Futhi lento ayenze kumina ngibaselile. Hayi cha, kuvele kuthi angikhale mi. Ubaby wami ungikhaphelile, unginyanyisile. Mara waya ngijolelile phela, siningi istress angifakelile. Ungishiye ngikemile, ngibambe ongenzathi ngididekile. Awumina liningi uthande ngimningile. Baby ngiyabonga ungikhululile, noma ungasabuyelanga lapha kumina. Hayi cha, hayi cha.
Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidide umqondo. Awusiperepere sa kuwe bengithembele ubuko wami. Awungenhliziyo ngizinikele, awuthemba lami. Awangishiya ngisangene, but akusenani qhubeka uzifebele. Angisekho emathandweni ngimoshakele emoyeni, ngiphathe ebuzimbeni konakele empilweni. Angisekho emathandweni ngimoshakele emoyeni, ngiphathe ebuzimbeni konakele empilweni. Angifuna amagesi azongibayela i-stress pill yami bemesa again again. Ngifuna amapheni befuye enhlizweni, ngifuna amapheni befuye enhlizweni. Lona ongidingayo please anyekele. Lona ngifunayo bengicela angixolele. Lona ngidingayo please anyekele. Lona ngithandayo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo.
Kaye bengi-blessed manje ngifeel stressed. Every morning I'm alone in depressed. Mina bengimthanda but usevalile, usengishiyile, usemashile. Mina ngisazi ngenze njani, mina ngingathi sengincamile. Kodwa yena usengishiyile, usengilahlile. Ngiyabonga kwezothando, kwezothando sengincamile. He will go to them to get, but he won't ngishiya ngikhala. Manje angisenendaba sekulungile, noma ngikhala kuthiwa ngithula ngimuthi kulile. Kunzima kwimanje ngikhala kuze kuse kuze kuseke cause umdududu. I'm scared I will die alone. Mina bengifuna umaqondwane kodwa yena wangishiya.
Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidede umqondo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika ayika. Angisafuni ngidide umqondo. Ngezinyawo ngihambile ngenhliziyo ngijulile. Engqondo ngikhulile nangothando ngitelile. Ayika ayika. Ngiyabonga kwezothando. Ayika.